zonke intaba sawunyibilika zonke izinto ziyedlula kodwa izwi lakho lona alidluli lisamile njalo konke kuyawudlula kodwa Thixo wethu namandla izwi lakho lawuna limile loo nto nkosi uyohane esithi in the beginning there was the word and the word was with God and the word was God and the word became flesh among them waphila engulizwi phakathi kwabantu Thixo wethu namandla onke sikhumbuze uyohane ngoba uyayazi uba ukuba sinohlala kuwe Thixo wethu namandla onke ukuba sinozifihla kuwe kungadlula konke kodwa kwasishiya simile kungabe kuyatshabalala konke kodwa kwasishiya simile nantsi le nkonzo Thixo wethu namandla nantsi le nkonzo yoba nkosi simane sizibika Thixo wethu namandla uthe wena izani nina nibulale kanto nisindwa yongumthwalo ndonini kukuphumla Thixo wethu namandla utshilo wathi cast your burdens unto me because I care God almighty unguthixo ongafuniyo ukuba nkosi amsilile njengabantu abangenathemba ilizwi lakho lithi gqolo Thixo wethu namandla lisikhumbuza ukuba wena uyakhathala Thixo wethu tshilo wathi ngeze usinye wathi ngeze usiyekele wathi uyabanathi kude bese kupheleni Thixo wethu namandla onke nanamhlanje nkosi we pray kule nkonzo sekuthophelelwe ngamandla athatha amandla kwakhona sekuthophelelwe lithemba libuye ithemba egameni likayesu ilizwi lakho namhlanje malizise nkosi ukuphila malizise ithemba malizise Thixo wethu ukwazi wena wawukhona ukhona useyamakhona malizise nkosi yam inkani sikamoya esithi noba ndihambe emfuleni wethu Jehova andisayikoyika bubi ngoba unam wena intonga yakho nomsimelelo wakho iyandithuthuzela Thixo wethu namandla noxa nkosi kusenyukela noxa nkosi kusehlela kodwa nanamhlanje sibisa kuwe ngoba umnqweno wethu kubambelela esiphambanweni umnqamleso osenza namhlanje nathi sikwazi ukuza phambi kwakho size kutshone yobaba no siyayamkela nkosi isizini esingene kuyo a season of grace siyayamkela Jehova a season of open doors siyayamkela Thixo wethu namandla uzokwenza izinto ezingaqhelekanga Thixo wethu namandla onke nanamhlanje xa sizawunuka intaba jikothembakele wena unguthixo ophendulayo uzophendula nabangakwazi ukungena uzophendula ngoba ilizwi lakho liyabona akekho uthixo njengawe akekho uthixo ofana nawe awunofanekiswa natho wehlukile wehlukile awunofanekiswa natho nanamhlanje nkosi siyabonga ngoba unguthixo othembakele sithandaza sikhona ngalowo wasifelayo wabuya wavuka nguKristu inkosi amen.